purplejams.com.
Yeah, yeah. It's my Noah. Roy Kane Noah. Crazy monkeys here.
Yeah,
I know.
Just your tracks. Records.
Truth
be told, to my right or die. Bali we love, kilo yawa high. Walipopoka latasha no muzimai. Ngatulenda, nda yumfakai. Mostly pasondo musuti na tie. Ukukutaluka unwalai, bilai.
Kapeleka mwana junya unangai. Kichi
wani shakuyi kami marangana. Iwa chito wanyu. Iwa weka kumutima wana. Wamina mwana nafula hii.
Honeymoon
Records.
Guy,
Music. Couple Jams.